Akho ngicela ukubuza ngakube usemoyeni wokulungisela omunye ukhisimusi noma cha? Mhlawumbe bonke abantu bayehla bayinyuka belungisela ukhisimusi ngenjabulo. Kodwa wena mhlawumbe usenezinto obhekene nokuzenza futhi into yokugcina ongayicabanga ukhisimusi uma uthi zonke into zakho seyilungile. Angikubingelele ngikwamukele engosini efresh. Ngosibalo BT wakwaNgema ongumlomo kaBenny Diamond weChrisent Works. Wakwavuka ekuseni emva kokuthi ube nobusuku obuqwashisile. Umphefumulo wakho usekuxovekeni, iy'ngcinde zempilo zide ey'nqwabelana kuwe, kungekho okubuya kuba ngcono. Uthola ukuthi bonke abantu bakhuluma ngokhisimusi, uthi uma ungena ey'tolo izwe lemkenezo yamaculo kakhisimusi nemihlobiso cwazimule, kothola ukuthi wena uphansi awunamuzwa sanhlobo kakhisimusi. Lokho kukhona kuyenzeka futhi impilo leyo. Yonke imiculo nemihlobiso kakhisimusi nezipho namalungiselelo ngeke akuguqula lokho. Yingakho uma sewuza kuJesu uyalithola uqobo reality lwempela. Akezanga kulo mhlaba ukuzoba amaculo kakhisimusi kumbe ezoba ihlahla lokuhlobisa kakhisimusi noma ezoba ojel no custard. Weza ukuzoba ikhambi lokwelapha impilo. Yebo, ukuzoba ngumsindisi kulo mhlaba njengalo waya wesifazane okwase kuphela iminyaka ehluphekile kodwa kuJesu wakwazi ukuyithola kabusha. NgokaMathewu 9:21-22. Ngokuba wayithi phakathi kwakhe, uma ngathinta nje ingubo yakhe, ngiyakusindiswa. UJesu ephenduka wambona wathi, "Yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusuka kuleso sikhathi. Ngakho, noma ngabe yini eqhubeka empilweni yakho usabheka lo khisimusi, ngena ekuphileni noJesu. Ngisho bengathiwa kusekuqinekeni kokuthola usizo njengalowo wesifazane, mangase nje ngiputshe exukwini bese ngithinta ingubo yakhe. Kwambiza lokho kuphela lowo wesifazane. Thanda ukukhuthaza namhlanje ukuthi umpintshe kule bhizi kakhisimusi enjengey'xuku kuwe. Letha imithwalo yakho kuJesu noma ngayiphi indlela ongenza ngayo, uze unjengoba uwena unjalo. Ngoba sihlobo sami, isona zathu leso kanye asizela wezela wena iloko kanye uKhisimusi ongakho ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Siyatholakala kunombolo yeWhatsApp ma ufisa ukuthi usithinte. Inombolo yethu ithi 067 706 0077. Inkosi nayigcine.